Whoa,
yeah, remember where you come from. I'm your music lover, so it's the
gotcha fire.
Ikonomi ya butatose, sabuta ndalama. Ukaona, sini kuyaka, sini chitira dala. Pamisi tikozi kupaka, unitumila munga na kupela. I know I promised you something,
but you open my case like I never did you want it.
Uza vela banji, ukaona bani manga. Resha unipaza ya paka, uluka vena na manina. Bibi unipaza ya paka.
Hate bime,
nakano ni sebe zesa paka. Siki sikiti nagona. Simu za rekodi sebe nesha paka. Tape nagona. Dalama sinikala na solio seine. Dalama sinikala na solio seine. Nikaguza tinini.
Tingana kweva nshikwete. Iwe kumona kwa tini nkutana. Sindine nina lenge sati ikonomi ivute. Vintu vakosa chapekonze mwana. Songa shikwa swike pangala. Tekweva tikwangala mabize. Nishita umona shitandala. Chesho kupaza makudwisho kupaka. Mapaka manakandala mano kupaka. Matentu kosefe mukufwaya. Notinga wakutana tibao yaba. It is what it is for yaba. Bachado takwabe shamada. No.
Mudi nazo ndalama sizi mabisika. Wale fuwa fati toka nefene mbuto. After my hands I've been dead in enge mfuko.
Ndalama sinikala na solio seine. Ndalama sinikala na solio seine. Nikaguza tininipe. Ukasini pele lako. Nikaguza tizafuta. Ukasini pele lako.
Remember where you come from. I'm your music publisher, don't see old.
And it's too crazy.